me deal, let me deal, let me go. Why don't you come to me and say my yes, my yes, my yes.
You go pretty focus, love me, but die.
Deal, let me deal, let me deal, let me go. Why don't you come to me and say my yes, my yes, my yes.
You go pretty focus, love me, but die.
Mbele kwa mbele, asikuachi nyuma katu. Mbele kwa mbele, yana hila maneno ya watu. Mbele kwa mbele, asikuachi nyuma katu. Mbele kwa mbele, yana hila maneno ya watu. Going down on my knees, baby would you marry me? Tambo toka zamani, ramani hini wena mi hey. Na kukona kismati, kismati. Manavigeta wengi mana placemati. Kama wewe sipati, sitaki kupoteza pendo lako la dhati.
Say black lives matter.
Black lives matter.
I say love lives matter.
Hey, I be a show, be my Mrs. Carter. All I see is love and I love its color. Najisikia amani bila kisu kwenye ala. Mama siwe ni kisu jo nakata hama fala. African queen jiwe kubwa kwenye bara. Na misi ndo jabali manisome hii ibara. Up and down like Impala switch. Kama baadi so najisikia bitch. Maneno chini jo makini juu ya pitch. Maneno mingi huna mama me like this. Na kusikiliza kama nipo kwenye speech. Mama Maria vile unanipa ma peace. Positive vibes only. Manisha tuliza poli. Nasaka pesa so we ballin'. Hey, mapenzi yetu classic suit and tie. Malongolongo sumu tunapenda uhai. Unanipa sababu ya kujimwamba fai. Na usiogope kifo cause love never die.
Mbele kwa mbele,